ngoma za rakati na ukombozi. Wanetu wanakamata tu nafasi za uongozi. Kila miziki kwetu ni visasi na uchokozi.
Haya mamuzi ya ishimiwe wala staki gozi gozi.
Arusha City in the hood ya X-Blasters watengwa. Kipindi nele na ukandia ushanta nlipenda. So acha nileweke before I be dead gone. Kwanza Mbea, Da na Chuga we third home. Na furai nikimona Joe Makini uko na G. Wamepiga picha wakiwa ofisini kwa DC. Na hindo hip hop love, mimi ni MC. Wanawaza shobo wanapiga chini si waski. Machizi wanajepusha na maugomvi na fujo. Ni kikundi cha rap wala sio chandondi na judo. Wako smart kwenye brain, smart kwenye kazi. Wako kasi kwenye game, hawataki ubaba isha. Ya was a good fan wanako tunako na river cam. Kabla pima wengi alijaja bado katika game. Na mambo ya kanoga tangu Joe aje na Nikki. Na waona kwenye chupa la ni aje ni vipi.
Hami ya we usi.
Zetu kwa kilisha pindi wao na kikosi yechu yechu hamna vita kabla ya beef. Kabla kaka zetu kuchapika mpaka Yesu akatajika. Mambo yalikuwa fresh pindi Lord yuko na Ray. Nice back in the days. Huku boo, huku Ibra kabla waje pathways. What's my fave track to play? Bila kipingamizi miwe usi na ikubali. Mefanya mengi mebisha sana kwenye safari. Nidhamu na juhudi ndo zimewafikisha mbali. Napenda ni join kundi so nkikaribishwa shwari. Kushindana kwenye game isi tujengee chuki. Mwishoni tulogane rodi tutembee uchi. Wambio gombanishi wasitulete uzushi. Tupigeni ngoma kali chorus ya tembee juksi. We never been friends, I know that for sure. It's over now, I got a bottle, bring glasses to pour. Allow me to get in your plane, let's start the tours.
Vipi kusu kikosi kazi?
Hilo staki kujua.
Hami ya we usi.
Chizi wako busy na